Hayabo
Amanyisa Emanyisa ngithi oh 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 amanyisa Emanyisa ngithi oh
amanyisa
ngithi oh amanyisa Umfana ngithi bathi sadelela ubheke masingena bathi sehlalela ehlalela bathi sehlalela ehlalela bathi sehlalela ubheke kulesikhupu bathi sasidalela ngiphethe nanosilizi mfana siyadlalela ehlalela bathi sehlalela adlalela
ngithi oh amanyisa
esikhupu mfana ngithi bathi sadelela ubheke masingena bathi sehlalela ehlalela bathi sehlalela ehlalela bathi sehlalela ubheke kulesikhupu bathi sasidalela ngiphethe nanosilizi mfana siyadlalela ehlalela bathi sehlalela adlalela
adlalela umanyisa isikhupu sabanyisa dlala tikitiki kodwa esu yabani tshelela babethu bafakele mayonnaise ohala kasha sabani adlalela umanyisa isikhupu sabanyisa dlala tikitiki kodwa esu yabani tshelela babethu bafakele mayonnaise ohala kasha sabani awu pamanyisa
owelo yayishukumisa uchi spike 2 lalo yayithukuthisa uzinkundla yonke nayo seyiphakamisa
owelo yayishukumisa uchi spike 2 lalo yayithukuthisa uzinkundla yonke nayo seyiphakamisa
onani nimngani ay onani nimngani ay onani nimngani onani nimngani
hey bathi oh amanyisa kubheke masingena bathi yashuma ukuze kule bithi mfana sayidalela idlalela bathi sayidalela idlalela bathi oh amanyisa kubheke masingena bathi yashuma ukuze kule bithi mfana sayidalela idlalela bathi sayidalela idlalela bathi sayidalela idlalela bathi sayidalela ukuze kule bithi mfana sayidalela idlalela bathi sayidalela idlalela bathi sayidalela idlalela bathi sayidalela ukuze kule bithi mfana sayidalela idlalela bathi sayidalela
ebathi umanyisa chivele sichivele ipile mnandi manje vele kokothe echigeleza manyisa get down shut down bithi bithi mam bithi tv ebathi ngena ngapha ngumba ngapha nyabathobetha umanyisa uya manje uya bani umanyisa uya shisu uya bani umanyisa uya shisu uya bani ebathi chigeleza vele chigele hayu chigichi guya chigeleza maga bithi umanyisa uchigele ebathi chigeleza vele chigele ebathi chigeleza kokothela nyabathetha Abana abani sobanyisa labafana sobanyisa sobanyisa labafana sobanyisa ishu
acha ngikubanyisa isikhupu mfana ngithi bathi sadelela ubheke masingena bathi sehlalela ehlalela bathi sehlalela ehlalela bathi sehlalela ubheke kulesikhupu bathi sasidalela ngiphethe nanosilizi mfana sehlalela ehlalela bathi sehlalela ahlalela
ngithi oh amanyisa
isikhupu mfana ngithi bathi sadelela ubheke masingena bathi sehlalela
people.